olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua faalia le taitai o le itu wangai ma le Liberal Party Susan Lee o se tasi o mata upu o le a ave iaila na faamuamua i le paia inga le nei o le faato sinaina lea o le itu pao tina matama itai i le vaenga upu fai le Liberals ma le Coalition. O le matua malolo le itu wangai fai ngā pālota na te anei na alia e mai ai matu ua inga o le leto iai o se so o tanga i le vaenga upu fai le Liberal Party matangata lau te le. Na faalia Susan Lee i se talanoanga ma le Channel 7 ina ua filifilia lea o ia e awala i le pālota le whafaletui i le vaia sonei. O le tofia o ia e avea matama ita i mua mua e ta ita ia le Liberal Party le tatau o na fiso o ta iai matangata uma ai maise le tupa o tina matama ita i.
And I want to make sure that our policy agenda that we work very hard as a team to develop meets modern women, indeed all Australians where they are.
Le taitai o le ituangai ma le Liberal Party, Susan Lee. Ua whaia ina le apilia le fitafita o le vaenga whaapito o le military le Special Forces, Ben Robert Smith. Le ana whaia i se whaai unga na ia manatu na ta uleanga ina ai lona ingoa po o se defamation judgment. Na sua Robert Smith, Nusi Pepa le Nine Network, e au fiai matusitala o Nick McKenzie ma Chris Masters, ini reporti na fasaralawina ili tausanga lua fese full malevalu. Na tuua iai Robert Smith, ili faya osoli ngatu lafono taua po war crimes i Afghanistan. E aofia i tuua ingana ili fasiotia oni tangata sivili eto afaa, malona faatonuina osaisi fita e fasioti se tangata matua na ave faapango taina. Ile tausanga lua afe lua se full maletolu na aumayai li faai unga le famasinonga, Eta li ai le monia reporti ma le tu ua i ai le Channel 9 ma na tu sitala. Na apilia Robert Smith le faai unga ma olea ua aumaya ili le aso le faai unga le full bench o le federal court i le apili lea ua faatu mawinai le faai unga epe ona faya mai i le famasinonga i le lua afe lua sumaritolu i le monia reporti. E ono faitau se fulu miliona tala ole a totongia Ben Robert Smith i le tau olana apili. Ai o yeile paalemia Anthony Albanese lana malanga siasi mua mua, taluona toe tula ima ile tofi paalemia, lea olo o yeinei Indonesia, na ia faalia mai Jakarta, le taua ole feanga inga ile vao atunu uelua, mo mata upu ile pui puinga. Na saunole paalemia, e le o sila sila ile feanga inga lenei o se faa iunga, ae nā o se isi la asanga i le wāwhea aloai o Ausitalia ma Indonesia.
This treaty level agreement underpinned by the Lombok Treaty will enable new cooperation in maritime security, counter-terrorism as well as humanitarian and disaster relief. It represents the most significant step in the Australia and Indonesia security partnership for three decades. Let me be very clear. I do not see this agreement, though, as the last step, just the next step.
Le paalemia Anthony Albanese, ai oiai Jakarta, Indonesia. Ua tofia e le whaafalituia le Greens, le tamaitai o Senator Larissa Waters, e avea maona taitai, ina ua whaia ina Adam Bandt, i le nofo o Melbourne, e whai ngā pālota na te anei. Olo tu maupea ona avea Marine Farugi masui taitai, ato ai ma Nick McKim, ile tofi party whip. E ui le malolo Adam Bandt, manisi o sui le Greens i pālota ile mauta o sui, ae na toe maua uma ile Greens ono no foa ile senate, ma ua umia ai nei, ele vaenga upu fai ile Greens le pāle ni ono foa, ile senate o le pāle menetele. O le taitai, Larissa Waters na whanau i kānata, ma na tofia i le senate o se sui le Greens i le tausanga lua fese fulu maletasi. Ua au mai e se lapata inga mai le pūlenga o le whelemeli le Australia Post i whainga tau faa se se i lunga le upenga ta faa ilangi. O le mai lei, o se link e whai mai e tatala e sa ili eile awala e momoli mai e se pusa wha momoli o lo o fia tiliva mai i lo umaota. O le fe autau wha se sepo o le mai leile nei e tele ina whaia mai lunga o le iMessenger mai whaingata o na poloka. Paule awala e pui pui ai o le awa awa lava ne i tatalaina le link ona e maua umai e whaingatau wha se se o wha matalanga pui pui ai. Ua whaalia e le whailautu si awa o le whainga malo i Amerika Marco Rubio. Paule mea e toa tū leia i lumatala noanga mō se file mū i le taua i le ba Rusia ma Ukraine. O se whailua inga whesanga i a Donald Trump ma le peresetene o Rusia Vladimir Putin. O lo oito kia Marco Rubio mō tala noanga na whaamoe moe whaia i le ba Vladimir Putin ma le peresetene o Ukraine Volodymyr Zelensky. Pei tā i ole a wa yatu yei Putin, ae nā o se vāe ngāla na whaingā mālo o lo o awinātu. Na whaamoe moe e a wa yei i a sui o le whaingā mālo i Turkia, Amerika, ma peresetene o Rusia ma Ukraine. Ae ole le a wa yatu o le peresetene o Rusia Vladimir Putin, na sauno ai Marco Rubio wa sui a to ai le mālo si o le whiutanga inga na whaamoe moe.
But we came because we were told that there might be a direct engagement between the Russians and the Ukrainians. That was originally the plan. You all heard the same thing. That was not to be the case, or if it is, it's not at the levels we had hoped it would be at. I hope I'm wrong. I hope they have tremendous breakthrough tomorrow if they talk. But I frankly do not believe that we're going to have a breakthrough here until President Trump sits face to face with President Putin and determines what his intentions are moving forward.
Le failo to see how our thing am alloy America Marco Rubio. Ita alonga uamanu malo New South Wales ileta alonga lona lua ole state of origin ile la kapili ki ele tu pa toma jai e pe ona safa ye sini ile po ona po ile fai unga ole New South Wales Blues lua se fun maleono ole Queensland Maroons e ono. O le tamaita Isilia na mata ina mo New South Wales o Olivia Koenig lea na lua na sikoa. Ua manu maloa inei New South Wales i ta alonga e lua mua mua o le State of Origin. Ai o le ta alonga lona tolu o la olofa moe moe e faye i Newcastle i lea so lua se funmale iwa o le maasina nei. O a tatou talana.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.